Fanye full body, ukichemka ni kujididi na wewe milele, na wewe milele.
Fata unipeleke away, nacha kila kitu nafata you away. Baby come mina come mini wako all day. Penzi mitamu dizenu nanipa hame, nishika kama gamu na igonga kama drum. Vile unataka tena one more time, hii ni forever not a one night stand. Napenda vile life yangu na style up, unanipea reason ya kusmile. Wesi stingi unashia na mimi you a cup, unadai ni mimi ati utai.
Takubembeleza usinune, takudekeza usiteseke, takupa uba unone, unene betu. Takubembeleza usinune, takudekeza usiteseke, takupa uba unone, unene betu. Kini kini kishikwa na baridi, unipe joto ni kufaidi, vimasaji ni kufanye full body, ukichemka ni kujigidi. Nikishikwa na baridi, unipe joto ni kufaidi, vimasaji ni kufanye full body, ukichemka ni kujididi.
Na wewe